over. Aina
Eaches on the beat.
Anikunyime vyote ila sifa nikupatie. Kwanza upole, sina sababu nijinasue.
Anikunyime vyote ila sifa nikupatie. Kwanza upole, sina sababu nijinasue.
Izo lipsi mpakala na fiesla mbaka, kwako sina papala, nisha pendaka. Unajua mpakala unavyo mpeaka, ile mide ya kulala kisha washa munala. Balidi kisumbua wanikumbatia, mibato sijakua bato wanilea. Wanajisumbua kutuongelea, kama wangejua na vyo kuelewa. Wanosema umeniloga nao wakaloge, na kama umeniloga zidisha kamundende. Jela yenye laha ntaishi milele, jela iso na shida nyama ndo ntalive. Nishapena, 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 nishapena.
Never stay nishai, my love. Frosty frosty my daddy. Oh, kikai, my boo, and I need you maraika. Oh,
I wanna fight you to care my love. Ukwacha nasi kwaji, you need my help. Don't afai siya kuwa nawe, cause I need my life, umiliki wewe. Nisha penda na fasinipe, uloga wataloga mchana kwa upe. Taka dini ndo kama sope, kukunda mimi we mpaka uchoke, yeah. Baby kaa chini, nishahuri mimi. Haya ndo maisha na yotaka mimi. Saba masabini, nisamehe mimi. Kukulinda ni jukumu, takulinda mimi. Please niamini, na kupenda mami. Yapo mengi nitafanya siyo hadhalani. Wana kina nani, tunawatesa darling. Ongeza mbwembwe upendo wa umie ndani.
Nishapena, 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 nishapena.